baby. Nawe saba kuzina nawe.
Why not for me?
Yeah,
why not
for me?
Why not for me? Why not for me? Girl, my baby, saba kuzina nawe. Kola chanko sabye, saga lanko chiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afiku mieko, fresh boy.
Mimi na wewe tusineba bidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby, kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby, mina wewe tozineba bidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby, kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby, rachu weti angatoli simati. Mazina gari moti kanyige sitati.
Kamu kiringi kamu gofulati. Mila ikiti wenyu shakidati. Kipu sizo nene tazuyuza sikati.
Chimanyo liso kopureti. Mwabana baba gagamuli ya chokureti.
Tonight you are my date. Jagala tuzine kwa today kareti. Itawa itaba kwangere maweti. Katino zidina boti, boti. Baby togani, kutama boti. Baby togani, kutama.
Mina wewe tusineba bidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe tozineba bidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Je, DJ rewind this tune. Ono tazina yesimbienga katuni.
Anso vede
manyagambu ya zaituni. Tamanyi mbali nesita taikuni.
Big boss.
Baby waponyeza bibabuni.
Babuni
sikini ya wawe langa baluni.
Baluni
eza vili zote wataga saluni. Je, baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batu sumbuwa.
Katina chuka, baby toga na chuka. Na yendawa wa miuka, supo imu kusoka. Ulipo zina wotyo. Nyemoka, nyemoka, zina atoti. Nyonoka, nyonoka,
yeah. Atoti.
Mina wewe tusineba bidi,
yeah. Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mina wewe tozineba bidi,
kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Why not for me?
Why not for me?
Do it for me.
Do it for me.
Chikolengata gendere day. Bafaro bale kenga basa midide. Chimuzi kengo uinjambulide. Na ye baby ya chitufu wanyiride. But in the way you dance olabi kota midde. Atini pula ya chigoma chinyu midde. Nolula lokolanga bocho owolide. Kuwe, chikuwe bocho.
Faya,
chikuwe,
faya.
Chikuwe bocho, chikuwe. Kuba bocho, chikuwe. Fresh, baby togana. Kutama,
minipa wetu sinema bidi.
Kutama, baby kutama.
Baby mina wewe tozineba bidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. I come my Ivan. Fresh boy.
Yeah, you know the tune. Wicked and sick and mad. You see me? Girl, come on, tell you so.